Kondi, hey, umntu uyahoda ndiyakuxelela. Ndine side lamps ne, andazi from 1980 bani zihleli, ndibane ndisithi ndizawuzilungisa, ndizawuzilungisa. And zisentsha, uyazi ndazithenga i-Greater Man's, xa ngabe uyayazi i-Greater Man's, inoba ubumsumncinci ngelo xesha, usesumncinci ngelo xesha. Jonga ke sana, akuvumi uba mandizilungise, akuvumi uba mandiphisane ngaso. Nesinye ispeaker se-radio yami ecandi kwebhedi, dlala ngespeaker esiyi-1. Uba kutheni ndingasikhonekthi silungiswe, andazi.